yawtere sukaɓe malfu
sukaɓe jangoɓe kalasiji jeenoɓe kamɓe wadde defa hitande hikkande woɓɓe koliti wiide ɓe beltikito hen sanne saabi de ko gonno le cuɗɗi ko yewene tan gonduno toon wattu joni ɓe mbiɓe gondi e fiide dow hen dabareji ɗi faɓe ƴeewa yallah hono koɓe keɓayno gollude ko fuu ɓe golla ɗum ɓeɗo sukaɓe koliti wiide beltiki sanne le ɗiɗo golleji caggal koɓe garti le kalasiji ɗi ko ɓe mbi wattu joni ɓe gondi e ekkitade jandeji mabɓe kamɓe musengaɓe kaña woɓɓe kasen ɓeɓe jangiditta ɓeɓe gondi tottidir dow hen hakkillaji homo fuu fammino goɗɗo ko famaye fa hannden ɓeɗo sukaɓe ɓe gaɗi noddago fewde Ibrahim Boubacar Keita ƴewto yallah hono hani gollirde golle muɗum fa feewa yallah école ana heeɓa jangguede le leydi ndi so tawmo wiide dabareji piyama dow hen fa ƴewto yallah fati ñaw o heeɓa lañude le oɗo nokku kaaki lotirɗe juuɗe fuu joƴƴinama le nokkule ɗe kañe masque ŋaji ko hani ɓornede ko heewi sukaɓeɓe ka gonda e rewde ɗiɗo ɗati woɓɓe an toon gaɗi noddago fewde ɓe jangguiditta ɓe tinno ndewa ɗiɗo ɗati le majjum ɓe mbi kamɓe kaɓe lotiran juuɗe mabɓe sabunde wakkati furdu ɓe ɓornoto masqueji hono ko wiya ko du ɓe gaɗan ɗati mbiyaɗe nangge e ñalawma hannden o ɓe gaɗi noddago fewde yeruɓe mabɓe woɓɓe ɓeydu tinno gaɗa honno ɓe gattano jande nde fuɗɗiti caggal ko musiŋaɓe sinñinɓe nduɗo talkuru sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 kolliti wiide murten muɗu en nde timmi to kulikoɗoto beete hannde wiyama jande nde ana wondi tannude koyɗe musiŋaɓe gomɓe toon ɗum ɓurta musiŋaɓe sappo ɓeɗon musiŋaɓe wonduɓe wadde nde ɗon murtere ɓe mbi jande nde fuɗɗi tan to kulikoɗoto le yontere warore nde
yewtere sukaɓe man fu wonno